mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga uyu munsi na Gasaro Kaburaga igice cya kabiri muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mukiganiro cy'uyu munsi Agasaro Kaburaga dukomeje gahunda yo gutanga umuganda mu gufasha imiryango y'Abanyarwanda kubona ababo baburanye ku buryo byahungabanyije abavukanye n'imiryango yose. Turabafasha kumenya uko abana bavanwaga mu Rwanda bagahabwa ababyeyi babarera mu Bubiligi. Ni mu rwego rw'abana dushakisha bamaze imyaka irenga 30 bahageze. Abenshi mu bana bakuye mu Rwanda mu myaka ya za 90 nkuko twabivuze ubushize babifashijwemo n'umubirigi nyakwigendera Georges Serisha.
Ni c'est comme ça yashinze les vitrines kuko hagomba kuba institution mu gihugu. Ni c'était les vitrines rero.
Marie Aimable Umurerwa wari ushinzwe imibereho myiza muri iryo shyirahamwe Les Eritrines n'umutumire wacu. Nyuma y'ikiganiro twahitishije ku cyumweru gishize abacumvise badusabye kubafasha kubona abana babo baburanye
rwose turi aho ngaho bakigiye ko ari muri Belgique bamujyana. Niyo mpamvu nakomeje nyumva ko n'ubundi yaba mu Bubiligi ndakomeza igishyiramo umutwe na n'uyu munsi mbese Agasaro Kaburaga.
Anaclete Hitayezu waburanye n'umwana yareraga wagiye mu Bubiligi mu mwaka w'1992. Hari n'abandi bana baburi irengero mu mwaka w'1994. Ababyeyi babo ntibaracika intege nabo bitabaje ijwi rya Amerika.
Abana mu by'ukuri jenoside yabaye ntari mu Rwanda nari maze icyumweru n'iminsi itatu nje mu Bubiligi. Ubwo rero kubera ko hari ibiruhuko bya Pasika abana nabohereje mu Mayaga muri komine Ntyazo hari Centre de Sante musaza wanjye Theodore Mutabazi yakoragamo. Twari twasezeranye ko ibiruhuko nibirangira ko jye nashakaga kumara ukwezi mu Bubiligi azafata konje akabajyana i Kigali bagasubira mu ishuri. Ntabwo rero jenoside yabaye turi kumwe mu by'ukuri baheruka mbere yayo.
Beatrice Mukamurindwa umaze imyaka 27 ashakisha abana be. Mu mpera z'iki kiganiro ndabasaba kuza kumfasha kwakira uwitwa Marceline Kamunazi. Tumaze amezi hafi atatu dushakisha umaze imyaka 29 atandukanye n'ababyeyi be, dore ubutumwa yampaye ngo nzabumuhere ababyeyi be.
Je suis fier et honoré de faire partie de cette famille.
Agasaro Kaburaga ni kiganiro gishamikiye kuri muri sanga ku ijwi rya Amerika.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika ivugira Washington DC na Agasaro Kaburaga. Kubatangiye mudukurikira mu kiganiro cy'ubushize ndetse namwe mutangiye kudukurikira uyu munsi twibukiranye, turimo gusubiza ubutumwa bw'uwitwa Thierry Hitimana na Festo Gatarabibwa batwandikiye bari mu Rwanda. Banditse badusaba ko twabafasha gushaka Lucie Ingabire, ni mushiki wa Thierry Hitimana Mana na Marceline Kamunazi umukobwa wa Festo Gatarabibwa. Mwarabyumvise mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize aba bashakisha abana bose bavuze ko abana bahawe uwari ushinzwe imibereho myiza y'abana muri Home de la Vierge des Pauvres i Gatagara Marie Aimable Umurerwa. Mu bushakashatsi ijwi rya Amerika ryakoze twasanze hariho ishyirahamwe ryitwa Les Eritrines ryari rifite icyicaro ikibungo hakaba Les Eritrines Sake gigeze no kugira amashami muri Zaire rikorera icyangugu ryitwa Les Eritrines Rusizi ndetse no mu Burundi rikitwa Les Eritrines Muha ariko nkuko nabibabwiye turibanda ku Rwanda iryo shyirahamwe ryashinzwe n'umubiligi witwaga Georges Sedishe Marie Aimable Umurerwa yarigeze mate dore uko yabisobanuriye
Georges Sedishe nari nsanzwe muzi yari umugabo nsanzwe mu Bubiligi ino ashaka abana afite l'envie ou le besoin d'aider abana bamugaye amaboko
yashakaga abana bafite umuga ku maboko kugira ngo abafashe
parce que n'umugore we niko ameze akabona ko abantu bafite beaucoup de problèmes
bafite ibibazo byinshi
nuko byatangiye tuti aba igatagara ntabwo baba biyokipa amaboko biyokipa abantu bafite amaguru kimwe nkuko nk'abari bafite handicap mentali bajyaga zaririma ariko abamaboko nta hantu bari bari voilà avuga ati iyi ni dossier qui m'intéresse parce que je suis concerné c'est que ça
none se Georges Celis mamufashaga mute kugira ngo ashobore kubona abo bana bamugaye amabuko hirya no hino mu gihugu
nuko abenshi bazaga nk'igatagara baje gushaka aid uri igatagara nta bushobozi bafite bwo kubaha appareillage cyangwa kubitika autrement kubera nari umusosiyete dosiye zose zanyuraga imbere ababyeyi banyuraga imbere dukwiye nashoboraga kumenya uyu mugayaha ntabibona nkababaza rero nkababaza ababyeyi voilà cyangwa nka presentation nkabwi hari ibi n'ibi bishoboka mumeze mute sico bakakemera Serisa akavuga ati jyewe nzabajyana nzabashakira kwiga bose bavugaga ko bagomba kwiga dahere baziga iyo bamara kwiga bagirere 18 ans après les 18 ans umwana afite uburenganzira bwose bwo gushaka la famille biologique cyangwa se abashake murabyemeye cyangwa ntimubyemeye voilà et il y avait irindi ubyitse itegeko cyangwa ntabwo nize droit nuko umubyeyi atari afite uburenganzira bwo kwenterivo na dara famille adoptive keretse la famille adoptive musabye kubikora mais jusqu'à 18 ans majeur l'âge majeur umwana yari afite ubwo burenganzira n'ababyeyi bari bafite uburenganzira bwo kumubwira ibi n'ibi ese dans ce sens là ko ariho nk'ababyeyi abana batangiye adolescence nibwo kenshi batangira kwibaza ndi hehe ababyeyi benshi batangiye icyo gihe bagashakisha ababyeyi babo bwite kwa
ariko icyo gihe u Rwanda rwari igihugu gifite amategeko rugenderaho cyane cyane amategeko arengera abana ni ikihe kigo uwo mubiligi Georges Celis yakoreragamo ndashaka kuvuga cadre legal ni ikihe kintu cyemewe n'amategeko yakoreragamo kimufasha gufata abana b'u Rwanda akabajyana kubarerisha mu Bubiligi
byagombaga guhera kuri base c'était la commune muri komine bakareba iyo situation bamara kubyakta je vais dire c'est acte c'est ama matériel bagomba gukoresha bakajya muri ministère je ne sais plus quel ministère n'abari intérieur n'abari je ne sais plus aho ngaho medinye kako yabimenya plus que moi bakatanga dossier hakaba zangete hakaba tutu
ibyo by'amategeko nza bibaza mediatrice niwe namuha nza kumuza kuganira nawe ari ku muri aka kanya ndagira ngo umbwire Georges Celis afite uwuhe muryango umwemerera gufata abo bana
ni c'est comme ça yashinze les Eritrines kuko hagomba kuba institution mu gihugu ni c'est les Eritrines rero
les Eritrines yari ifite icyicaro mu Bubiligi no mu Rwanda
yari ifite icyicaro preto mu Rwanda mu Bubiligi yakoranaga na SOS Emmanuel je pense ko yitwa yitwaga
ibyo ndabishimye ubwo rero kugira ngo ashinge Les Eritrines yarabitabaje nawe ujyamo uba umwe mu banyamuryango nibyo
oui tout à fait
urakoze birumvikanye wari umunyamuryango w'icyo kigo les eritrine cyajyanaga abana mu bubiligi kubashakira ababyeyi babarera banambwiye kandi ko ari umusosiyale igatagara ariko se muri icyo kigo les eritrine huwakoraga iki wari ushinzwe iki
ari umusosiyale wabo c'est-à-dire ko nige wevarebaga la situation de la famille niba hariho abana babaga bafite uko bariho umwana yaragiye mu ishuri umwana afite uko abaho mu rugo nta mpamvu nimwe wamuvana wa muderasi na mu rugo hakabaho abandi rero badafite epfo na ruguru ariko hariho nk'abana benshi bari benshi cyane b'ubutuboko cyangwa b'izindi handicape nazi ariko bafite ababyeyi ikisa n'occupe
dufate urugero rwa Kamunazi Marceline tumaze iminsi dushakisha niba waragiye iwabo wahereye kuki kugira ngo wemeze ko agomba kuvanwa mu muryango we agahabwa abandi babyeyi bamurera
voilà aho niho ndi kukubwira ni il faut que mes souvenirs reviennent
ntabwo ubyibuka
umubyeyi bamaze kumenya ko hari icyo ngicyo je cyangwa yenda ndi kuri biro umuntu akazi njyewe je parle de l'association kubera ko gatangariza siti indi solution iyo nagira mfate nkande mbesera Marcelina sinibuka cyane nafata nkande
umwana ni uwo mwana wari
umugaye gusa ntabwo nibuka neza nyine ngo byagenze gutya ndumva we ari mu baje association imaze gukura dayeje je serai pas quoi de dire mais l'essentiel nuko umubyeyi ubiye yabaga yabimenye par les autres ubiye yaje kuri sosiyale gushaka imfashanyo ubiye yagize gute ngiye nkabimenye nabimenye rero je faisais mes enquêtes à moi et je voyais les parents c'est une réalité tukareba igishoboka bamara kubona bati nibyo umwana yaza cyangwa nitubishaka cyangwa nizigira gute ok iyo yabyemeye rero ifari ya Solimari yarakomine bakajya kuri komine situ komine na komine igakora nyete zayo ubu buzima bw'uwo mwana mu rugo komine ikazakita birashoboka yamara kuba agite icyo gipapuro cya komine bakakijyana muri minisiteri ndibaza ko ari minisiteri de l'interieur ça je sais vraiment plus sûr ibyo byose byari bimaze kurangira abana bakademenaja de chez eux bakajya muri Eritrine bamara kugera muri Eritrine serivisi agatangira na OCOS Emmanuel ngiye kwita ndumva ariko yitwaga OCOS Emmanuel ikavuga uti nge mfite famiye cyangwa se zifite babona famiye zizabadokuta icyo gihe nibwo abana bagendaga niyo mpamvu hariho abasigaraga igihe kirekire paswo nta bafamiye bari bafite voilà c'est que ça ariko dosiye zose kugira ngo bave mu Rwanda dosiye y'inahangaha yagomba kuba deja acte ino mu Bubiligi kwa ndumva ari uko byagendaga
hari imiryango waba baragiye gusura umbabarire ndabikubaza kubera ko ari nyakugenzera ariko hari imiryango waba waragiye gusura uri kumwe n'umufasha wawe
bisa niyo mpamvu nkubwiye ndumva ntibuka neza ahantu naba naragiye mu rugo kereka ku mayaga ku muntu witwa Gastratoni
ariko warumbwiye ko wowe ubwawe wigiraga mu miryango ukajya gukora nketi ukareba uko iyo miryango ibayeho
ibyo ngira ngo ubwire nti hari famiye zazaga izi bimuga bose ugakora interview ukabona rehasa nyuma z'ukuri cyangwa se ugatanga siz'ukuri ukazajya adomisili babyitaga visite adomisili dayeri ukajyayo ariko hari ibindi byarangiraga sur le champ
none se watandukanyaga gute akazi kawe nk'umusosiyali wa Gatagara n'akazi kawe nk'umusosiyali wa les eritrine
nuko se c'est pas les mêmes cas c'est pas les mêmes situations tout simplement
muri make wari ufite ahantu habiri ukora hatandukanye
atandukanye nk'umwana w'ikimuga cy'amaguru ababyeyi baramuzanaga bakeneye kubagwa akeneye ejo nsipfa ko akeneye aparisiyaje ibyo nashoboraga kuvuga ni ok uyu nguyu Gatagara iramufite aba baganga bose basuzumye bakoze tout le bamubyita ngo ikindi tout le checking kwa ndavuga ati umuntu ni uwa Gatagara yabaru wagata garo ushobora gusubira yo directement akazabaza byabagibyo yabaru wagata garo bagomba guhita bafata directement byabagibyo abo bana bandi rero nindi vole yagiye mu kazi nari mfite ariko kataraka gatagara
None mwemezaga mute umwana ugomba gushakirwa umubyeyi mu mahanga mwabikoreraga mu kanama muhuriyemo byemezwaga n'umuntu ku giti cye nka George Sirishi byagendaga gute
Donc le comité imubwira ari Sirishi se ndi muntu ne bari rukamba padiri donc hari abantu bo mu Rwanda domedi nabo koko umugabo wanjye ari orthopediste nanje na Sirisi ndumva ari umupadiri n'umubikira n'umudomande plus de nom njyewe nkavuga indi dore umwana Kamunazi Jean Kamunazi amugaye atya ameze atya ababyeyi bameze gutya la situation mu rugo imeze itya papa ndabona ari kandida ari adoption tukazakora inama bakavuga bati ibi nibi se wo concret cyangwa se pas wo concret cyangwa se siya merite beaucoup d'attention ibyo si ikakatrena ikamerita attention kugeza igihe izemererwa cyangwa ntiyemerwe
uriya musaza se wa Kamunazi Marceline namubajije impamvu yaretse umwana we kugira ngo ajye Burayi ariko we yambwiye ko yaje gatagara agira ngo umwana we aguma aho ngaho ahige umwuga wazamugirira akamaro mbese reka nkubaze ababyeyi babahaga abana hari impapuro babasinyiraga mufite ku buryo umuntu yazibona
absolument sasa ntabwo umwana ashobora kurira ntibishoboka rwose impossible impossible na nyango manicungiye mu rugo akahamara imyaka itatu ari wanjye mu rugo ifare absolument resinye ko nyina yari yarapfuye ise atazwi uwo mbw'abahatse ni wagiye gusinya kuri komini bawe sino ntabwo byakundaga ntabwo ministeri yari yashoboraga kwemera ko umwana abona le document c'est impossible
icyo gihe burugumesitiri niwe wemezaga ko umwana agenda
niwe wa mbere harya ni ishingiro sinzi ndabaza wibanze sansa ntabwo umuntu ashoboraga kugenda
none amaraporo ibyo bitaga raporo sosiyale zose zakorwaga nawe cyangwa se hari undi wazikoraga
ni njye wazikoraga
nta raporo sosiyale n'imwe yasohotse atari wowe wayisinye mediatrice niwe namuha ntiyacyo asinye nta cyemezo cyabe na ko kageni raporo sosiyale George Sedis yigeze ashyiraho umukono
ntabwo byakunda ntabwo komini yashoboraga kumwemerera
uti komini ntiyashoboraga kumwemerera
No.
Marie Aimable umurerwa urushinzwe imibereho myiza mwishyirahamwe les Eritrines niba hari amaraporo atashyizeho umukono byashobotse bite byagize izihe ngaruka ku bana warushinzwe amategeko we yakoze iki kugira ngo uburenganzira bw'abo bana bwubahirizwe tuzabireba mu biganiro bitaha
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva ijwi ry'Amerika mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise maître médiatrice niwe namuha ubu utuye mu Bubiligi aho yavugaga ko yagiye ubugira kabiri ibyumba agiye kuburana mu nkiko kugira ngo abana bave mu Rwanda mu buryo bwemejwe n'amategeko yabikoreraga mu ishyirahamwe des Eritrines yarabereye umunyamuryango
harumwe numva ucyanga babiri numva twaragiye ibyumba urabona se imyaka 26 n'irindwi irenga sinakubwira ngo ninde ariko ndumva hari umwe cyangwa babiri twaragiye ibyumba icyo gihe ubutegetsi bwaho bwibanze bwarakoraga
hari bamwe batanze abana babo muri icyo gihe turi mu mwaka w'1992 mu Rwanda ni igihe kandi icyahoze ari prefecture ya Byumba cyari cyugarijwe n'intambara abarwanyi b'umutwe wa FPR Inkotanyi zari zaragabye kuri leta y'u Rwanda y'icyo gihe hari abanyabyumba benshi bari baravuye mu byabo baba mu nkambi z'impunzi muri iyo prefecture abantu nk'uko navugaga baga bamwe mu bari bamaze kumva metre niwe namuha mu kiganiro cy'ubushize bahamagaye ijwi rya Amerika bashakisha abana babo ndakira Anaclet Hitayezu arutuye mu cyahoze ari komini Kinyami ubu ni mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda ikaze ku ijwi rya Amerika.
Irakoze cyane Bwana Venuste Nshimiyimana,
witabaje ijwi rya Amerika kugira ngo tugufashe gushaka umwana wawe wabuze. Tugire muri makeya uwo mwana mwatandukanye ryari?
Twatandukanye muri 1992.
Byagenze gute kugira ngo mutandukane? Niki cyabatandukanyije?
Twari twarajyanye kumureresha mu kigo cy'imfubyi muri Rusurina yo kuri sosiyare kuri ekoli sosiyare y'ibyumba. Hanyuma baza kuvuga ko batuboneye umutare wo kumufata. Hanyuma tujyana gushaka ibyangombwa kuri komine Kinyama. Twajyanye n'ahandi biranga, twajyanye kuri komine Kibari biranga, tujyana yewe no ku rukiko rw'iremezo biranga. Hanyuma kubera abo babikira nyakamwa twami yigeze kuba umuporofeseri hariya muri sosiyare kugera twari baziranye kimwe nyakamwe Antoine bahita batujyanayo aba ariho byoroha kubona ibyo byangombwa bye.
Uwo nyakamwe Antoine yari muntu ki?
Yari burugumesitiri wa komini Kinyama.
Hagarara aho ngaho dusubire inyuma gato. Uwo mwana kugira ngo mujye kumureresha yari umwana wanyu, yari umwana w'undi muntu, niki cyatumye uwo mwana mumufata mukemeza kugira ngo mushake umubarerera
uwo mwana? Uwo mwana twari twaratoraguye ahantu bita mu Rukomo. Mu Rukomo haruguru ya sitasiyo ya esansi ihari. Hanyuma tumurera igihe kingana n'umwaka n'igice.
Iyo uvuga ngo mwari mwaramutoraguye, yari wowe n'umugore wawe?
Uyu mudamu wanjye wagiye mu Rukomo agiye mu isoko asanga aryamye mu kiraro. Abantu bakoze kumufata nuko aramuterura aramuzana. Tujyana twanamujyanye n'ahantu henshi bakaduha n'imfashanyo buhoro buhoro. Ariko kubera ko yari atwite afite undi mwana, ahita abyara n'undi mwana, tubura uko tumureka tumujyana muri icyo kigo cy'imfubyi.
Icyo kigo cyategekwaga nande?
Cyategekwaga n'umubikira witwaga Feri Gusireni.
Ubwo urashaka kuvuga ko ari muri abo babikira bo muri Notre Dame du Bon Conseil Byumba?
Niwe wari directrice wabo.
Umwana muramumuha, mumuhaye se yaramwakiriye araba murasinya ahantu mwandika ku mwana mumuhaye, byagenze gute?
Twaramuhaberesheje, ntabwo twari tumubahaye, twari tugiye kuhamureresha. Nk'uko n'ubundi bari basanzwe barera n'abandi bana, hari abandi bana baharirizwaga. Hanyuma umwana umwe yamaze igihe kirekire kuko hafite amezi abiri, baza kudufata batubwira ngo babonye umuterankunga wamutwara akamujyana.
Baza kubafata, abo ni bande baje kubafata?
Abo babikira babatwikira.
Babafashe babajyanye he? Babajyanye ibyumba ku ishuri, babajyanye mu gipadiri, babajyanye kuri komini, babajyanye he?
Batujyanye kuri komini.
Aha, abo kuri komini mwahakoze iki? Mwahuye nande? Niki cyakozwe?
Natujyanye kuri komini ya Kibari. Kuri komini Kibari badutegeka ko tugomba kumanza gusezerana. Hanyuma bamuduhayeho n'amafaranga n'igihumbi 500 ya kera cyo gukoresha ibyangombwa. Mu gihe turi kubikoresha ubwo kuri komini Kibari bari babyanze bavuga tumanze dusezerane. Hanyuma umudamu wanjye akaba yarakomokaga muri Kinyami. Hanyuma mu gihe turi kwemeza ifishi ye kugira ngo dusezeranire muri Kibari, abo babikira baragaruka baravuga ngo biri gutinda. Batujyana kwa Nyakamwe aho ngaho Antoine wari burugumesitiri wa komini Kinyami.
Kubera ko yari yarigishije mu ishuri ryabo bari baziranye,
yari umuprofeseri wabo bari baziranye.
Yabafashije ate kugira ngo uwo mwana agende, n'uruhe ruhare yagize?
Yaduhaye ibyo byemezo bya atestasiyo bituma umwana ava mu Rwanda akajya mu kindi gihugu.
None se ko mutasezeranye umwana yagiye yanditse kubahe babyeyi, ni mwebwe, ni wowe Anakreti Hita Yezu yari yanditseho? Yanditswe kuri nde?
Yanditswe kuri leta, kuri burugumesitiri.
Burugumesitiri Antoine Nyakamwe.
Twebwe turabyishingiye. Inyandiko ntazo baduhaye bavuze ngo ntibari kugendana nabo. Hanyuma bivuye aho ngaho twagiye kuri perefegitiri ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, abatumaho abo babikira. Abo babikira twari twagiranye amasezerano, twagiyeyo no kugira ngo badufatire hamwe n'amafoto yacu aho ngaho. Intambara iyo dutera muri 92 abantu barahunga bukire, nabo babikira bahungira i Kigali icyo gihe. Nuko ntitwongera kubonana kuvuka.
Mbwira Emmanuel Uwimana, hari ubumuga bwihariye yari afite cyangwa se yari umwana uteye nk'abandi umeze neza?
Yewe yari umwana ahubwo natwe muri neza buri twari tumubahaye, twari dushatse hari no kuba twamwigarura, nuko bahita bamujyana vuba vuba. Yari mwiza ku buryo bwose.
None nyuma y'imyaka yose nubwo bwose nibwira ko wagerageje no kumushakira n'ahandi, kubera iki wahisemo kwegera Ijwi rya Amerika kugira ngo rigufashe?
Maze kumva ikiganiro mwagiranye n'umudamu ngo wari umuntu ushinzwe gukora ibyangombwa, yari minetre hari
ni metre mediatrice, niwe namuha
yavuze ko ari abana babiri b'ibyumba rero karaje gukorera gushakira ibyangombwa. Reka ko byaba ubwo buryo abantu bari washakisha gutyo, wenda n'iwacu yaba arimo, kuko twabaraga tubisaba Imana ngo tubone ko yagira icyo yatwereka.
Ariko se abo babikira bamujyana bigeze bababwira ko bamujyanye mu Bubiligi?
Rwose turi aho ngaho batubwiye ko ari muri Belgique bamujyana. Niyo mpamvu nakomeje numva ko n'ubundi yaba mu Bubiligi, ndakomeza mbyishyiramo mu mutwe. Na n'uyu munsi mbese agasaro kabonetse rwose.
Tuzakomeza tugashake ndetse nabumva Ijwi rya Amerika badufashe dushake ako gasaro kaburaga. Emmanuel Uwimana wavuye mu Rwanda muri 92 abifashijwemo n'ababikira bo mu kigo Notre Dame du Bon Conseil Kidumba. Nubwo bwose yavuye mu Rwanda akiri muto akaba ashobora kuba atavuga ikinyarwanda, fata aka kanya umubwire ikikuri ku mutima abatuye mu Bubiligi bumva Ijwi rya Amerika, nibabwumva ndahamya ko bazabumugezaho.
Mama bose uw'Imana rwose turagukeneye, turashaka kumva niba ukiriho, uburyo uriho, turashaka kumenya amakuru yawe rwose. Mama wanjye ndagira ngo Imana itumye rwose tubona uko twavugana nawe, ntitumubonye twahezerwa tukanezerwa cyane tugashimye Imana.
Anakreti Hita Yezu, urakoze cyane kuba waje udusanga ukatwitabaza, utwizeye, kano kanya waduhaye n'ingirakamaro.
Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha cyane.
Agasaro kaburaga.
Bamwe mu bana babaga mu kigo cy'ishyirahamwe Les Eritrines cyari mu cyahoze ari Komini Sake, mu cyahoze ari Prefecture ya Kibungo, ubu ni mu karere ka Ngoma, intara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Bahavanywe ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994 n'abasirikare b'Ababiligi bageze i Buruseli mu gitondo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane 1994 muri abo bana harimo Lucy Ingabire bitaga madamu tumaze amezi dushakisha abari mu birigi mwumva ijwi rya America niba haruza ho Lucy Ingabire aherereye azatwongerere amakuru kuyo dufite tumuhuze vuba na musaza we Thierry Hitimana tugume gato mu mwaka w'1994 muri uwo mwaka wa 1994 kuva mu kwezi kwa kane abana benshi batandukanye n'ababyeyi muri aka kanya ndakira Beatrice Mukamurindwa mu minsi umunana zaba yujuje imyaka 27 atandukanye n'ibibondo bye nawe yitabaje ijwi rya Amerika tumuhaye ikaze
urakoze Venice nanjye ndagushimiye kwemera kumfasha gushakisha abana kuko ni urugendo maze n'igihe kandi rutoroshye nk'uko ubizi abana mu by'ukuri Jenoside yabaye ntari mu Rwanda nari maze icyumweru n'iminsi nk'itatu nje mu Bubiligi ubwo kubera ko hari ibiruhuko bya Pasika abana nabohereje mu Mayaga muri komine Ntyazo hari Centre de Sante musaza wanjye Theodore Mutabazi yakoragamo twari twasezeranye ko ibiruhuko nibirangira ko jye nashakaga kumara ukwezi mu Bubiligi azafata konje akabajyana i Kigali bagasubira mu ishuri ntabwo rero Jenoside yabaye turi kumwe mu by'ukuri baheruka mbere yayo.
None se muri uko kwezi kwa kane wigeze ugerageza guhamagara kugira ngo umenye aho bashobora kuba baherereye?
Twaragerageje uko dushoboye kose turahamagara twamaze guhamagara mu baturanyi i Kigali dushaka umuntu twatuma kuko kuriyeje nta telefone zari ziriyo nako nimenye ituragiye hose no mu mujyi ahubwo ariko bose babaga bazifite batubwira ko ibintu bikomeye rwose nta muntu ushobora kubasha kugerayo tugerageza gushakisha abantu bari bifite muri kariya gace bafite nk'amazungu twumve niba hari amatelefone baba bafiteyo biratunanira asigaye turavuga tutereka dutegereze nta kundi nta nkuru twabashije kumenya mu kwezi kwa kane.
Nyuma yaho se mwigeze hari ikintu mumenya cy'ukuntu yaba musaza wawe yaba nabo bana bari wamusigiye niba barashoboye kuva ku Ruyenzi naho bagiye bagana bahunga?
Nyuma yaho ubwo nyine twategereje ko Jenoside irangira umugabo wanjye rero yahise ajya mu Rwanda kureba uko byagenze kubera ko ngiyejwe viza yanjye yari yarangiye kandi nta gahunda nari mfite numvaga ntashaka gusubira mu Rwanda iyo ngenda sinari kubasha kugaruka ubwo rero kubera ko yari afite viza y'ubunyeshuri yagiyeyo arashakisha abura amakuru n'amakeya yamenya sibye kubwo nyine utabonye nyine ntahari gusa umwana yabashije kubona n'uwo musaza wanjye musaza wanjye nawe yari afite abana batatu ariko bato ku banjye uwabonetse rero ni umuto cyane wari ufite amezi 18 mu kwa kane 1994 yaramubonye aranamuzana abandi bose kugeza ubu twarashakishije narashakishije narabajije nta muntu urambwira ngo barapfuye nta muntu urambwira ngo bariho nuko mera mukera gati gutyo.
Fata aka kanya ubwire abumva ijwi rya Amerika umwirondoro w'abana bawe ntihabura ubumva akabamenya nabo bakwiyumva bakamenya kubashaka abana bawe bitwaga gute?
Umuhungu niwe wari imfura ni Mudacumura Alain Flavien yari afite agasino ka Picu niko abenshi bazi mu bo twabanaga i Kigali yari hafi kugira imyaka 13 uwamukurikiraga ngwino ndebe Aline yari hafi nawe kugira imyaka 11 umuto uwaste Rwagasana Nadege we yari amaze kuzuza imyaka 9 akaba ariko n'abandusengeneza banjye nubwo abana ba Theodore Mutabazi nabo tutamenye amaherezo yabo mukuru yari afite imyaka 8 Uwineza Alice yaravutse mu kwa kabiri 1988 umuto umuhoza Mutabazi Marie Noel bitaga ku bwayo yeka ko nariho niryo ryonyine azi kuko ahandi nk'aya muhamagaraga yari amaze kugira imyaka 3
agasaro kahuraga.
Wambwiraga mu kanya yuko se w'abana agiye mu Rwanda kubashaka akabona na kamwe kari kashoboye kurokoka amakuru umugabo wawe yakubwiye ni ayahe?
Umukuru yambwiye ni uko bari bageze aho bajya mu cyanya cy'inka muri za risonga hanyuma rero baza guhunga bagana ku Burundi. Ariko mu guhunga nta mbese abo yabashije kubonana nabo bamubwiraga ko Theodore baramubonaga ari kumwe n'abana harimo n'abakuru byagaragaraga ko bose atarabe, ariko nta igihe cyo guhunga kigeze babaye nk'abacitsemo gikuba, nta wamenye ngo uyu nguyu yanyuze iyi nzira usibye ko abenshi ababasha baganaga meza komine Muyaga, no kuvuga baciye mu kibaya cya Kikiri kiri n'ahantu hahingwaga umuceri, hari benshi bahazi bakomeza muri iyo misozi baza gutunguka za Mbogo, za Ramba mbese muri komine Muyaga. Mbese ariko inzira yabaye iyo ngiyo, usibye ko burya abantu benshi iyo bahungaho ntabwo uba yatekereza umwe anyuraho ndakanyuraha, ibaza ko hari n'abadaho muri icyo giturage bahagumye, ntabwo nzi neza gusitine rero umuntu yafata niyo ngiyo igana komine Muyaga ya kera, abambutse barusikiye muri Ntega.
Ku buryo wigeze unyarukira mu Burundi gushakisha kugira ngo urebe niba hatari umubyeyi waba warabakiriye hakurya iyo ngiyo?
Ntabwo genda nagiyeyo, ariko hari mubyara wanjye wigeze kujyayo ajyanye n'undi muneve jenoside ikirangira, barajya mu nkambi barashakisha nta muntu babashije kubona, nta n'amakuru yanjye babashije kubona, ariko bari bagiye.
Hari indi miryango itanga ubufasha wigeze witabaza muri iki gihe cyose kugira ngo igufashe gushaka ababana?
Nicyo kintu cya mbere umuntu akora. Umugabo wanjye mbere yo kuva mu Rwanda yari yakoresheje, yari yagiye kwiyandikisha muri Croix Rouge nyine ashakisha muri Kigali, hanyuma na hano nanjye narabikoze muri Croix Rouge ya hano. Ariko sinzi, ntabwo nshaka kubatera ibuye, ariko ntabwo nzi uko babigenza, kuko ntibahakanira umuntu, ntibamubwira bati twababonye aha n'aha. Nyuma yaho, nyuma y'igihe, umuntu yarambwiye ati komeza ugende ubaze aho bigeze, ndagenda nsanga birasa nk'aho nta n'amadosiye ahari bagifite, bakakubwira ngo ngira wandike ngiye muri serivisi ya tracing, barambwira ngo abantu batazi ngo aho bari ngo nyuma ya 96 ngo abo ntibabashaka, ngo nta bushobozi bafite bwo kubabona. Hari ikindi gihe nagiye i Burundi, ariko nyuma cyane, kuko abantu bari bambwiye batujye hariya kwa Magi barangitse yazagana kuri Tanzania, batafite ukuntu akorana n'uturere twinshi, hari abana bavuye mu Rwanda nawe aba yakiriye. Iyo ngiyo ndi Bujumbura, nafatiyeho umwanya njya ibyitwa ERC, njyayo rero kudangoresha bafana banyakira neza rwose, nari noherejwe n'umuntu wo muri HCR i Burundi Bujumbura, bafata amakuru yose nuzuza impapuro zose, noneho bati rwose tuzagushakira igisubizo muri Tanzania, dufiteyo amashami kandi nibyo koko. Nuko ndategereza ko bazanyandikira, bazagera bigeze aho ndandikira, ntibasubiza ndatelefona, telefone zarahendaga cyane, WhatsApp yoroheje ibintu. Nuko barambwira ngo nzongere ngo mbyuzuze ngo mbibahe ngo dosiye barayibuze. Numva nyine ndavuga ese umuntu yakubwira ngo yabuze dosiye nk'iyo ngiyo, ni nk'abahungura uti ngusigiye abana banjye ubambishire, wagaruka akakubwira ati sinamenye uko byagenze, nanjye se numva ko ntabwo nabuseriye babishyiramo ndabyihorera. Ariko cyane kimwe cyari cyanjyanye i Burundi, mpamya twari nari nabonye hano mu gitaramo nari nakoresheje cy'umurundikazi wakoze mu nkambi muri Tanzania, noneho arambwira ati igihe cyo kuhunguka, ati byo rwose ni ibintu nihagarariyeho, ati deja mu nkambi imiryango yafataga abana ikabiyandikishaho, bakaba batanu batandatu biswa ko ari ariko mu by'ukuri ari nko kugira ngo babashe kubona iposho rihagije, bajya gutaha bakakomeza nanone bakabaha intambi ingana n'uko umuryango ungana, ngo bagera ku mipaka bakaba bamaze kurengaho babaha ibyo bagomba kubaha ngo bakababwira bati mugende ntacyo dupfana namwe twabanaga gutyo gusa ariko nta kintu dupfana nyine ukumva nk'umubyeyi ugahita wibaza ati enda harimo umwana wanjye harimo umuturanyi harimo umuvandimwe ukibaza rero ko ubwo ngubwo ku mipaka hose hanyuragiye utwo twana twirirwa tuzerera twitwa twa mayibobo kandi byose byarateye n'abari babatiriye nubwo bagashaka kumenya niba nk'iyo hase nk'iyo yerise batakora ikintu ku buryo nibura bagerageza kumenya imiryango yavuye mu nkambi bari ninji yari bangahe bakareba noneho bari kumwe ari bangahe bamenye nibura abari aho ngaho bangara usanga henshi bambaza ngo ese ngo ukeka ko muri bangahe ari muri icyo kibazo ese ukeka ko ibiki biki
Agasaro Kaburaga
unyemerere nkubaze wagiye hirya no hino ushakisha abana bawe wifashishije imiryango mpuzamahanga inyuranye nk'uko avugaga mu kanya ariko simbwira kubera iki wahisemo noneho kuza ku ijwi rya Amerika niki wizera ko tuzagufasha kurusha abandi
ni ukuvuga ngo ubundi nanjye nakomezaga kuvuga hose nagiye ngenda nahavanaga nk'umwanzuro ko ingo ziri nk'uko nabivugaga kuri iyo mipaka y'i Burundi ndetse no muri Congo ubwo nagiyeyo nahavanye ubuhamya yuko hari abana b'abanyarwanda bari mu ngo hafi ingo za Goma za Masisi zarimwo abana b'abanyarwanda badafite ahantu na hamwe handitse birwa bakora akazi nyine kaboneke kose noneho mu cyifuzo cyane abantu bami ikintu gituma nzenguruka izo ngo zose bami ikintu gituma nzenguruka iyo misozi yose ariko urumva nubwo nagira ubushobozi bw'amafaranga ndashaka kuvuga ngiye ku giti cyanjye sinabishobora kubera ko nzi ku ijwi rya Amerika ari radiyo yumvikana ahantu hatari hakeya kandi abantu benshi bayitega amatwi cyane cyane iyo mutangije ibiganiro nk'ibi ngibi abantu benshi iyo randevu ntibacika avuga rero ni rwa rugendo ntabashe gukora n'amaguru ntajyaga no kuzarangiza hari igihe byashoboka Imana ibishatse yuko ijwi rya Amerika ryangerera muri izo ngo zose ufite amakuru akaba yayatse
niba Adine ngwino ndebe akumva niba na Deje Rwagasana akumva niba Alain Flavien mudacumura kumva babwire icyo ushaka kubabwira muri kano kanya niba bakumva
naramutse banyumva icyo nababwira ni ukubera ni bana banjye rwose aho muri hose mukomeze mukomere sinigeze na rimwe sinzira sinigeze na rimwe ngira ikindi kintu nkora kuva naburana namwe narashakishije nacuritse imisozi ncurura indi na n'ubu ngubu nta bundi buzima nagira ntari kumwe namwe cyangwa ntaramenya amakuru y'uko byabagendekeye rero ubwo ngubwo namwe bishobotse aho mwaba muri hose uko mwaba muri ho kose mubashije kugira umuntu mugana genda ntibyaborohera ariko mukoresha ubwenge bwose nzi yuko niba atari kubera amahano yabaye n'ingaruka zishobora kubagiraho bunezi ko mwari muzi ubwenge nubwo mwari bato ubwo rero ibibondo byanjye rwose ndabinginga kugira ngo niba hari ukiriho arebe uko yatuma arebe uwo yagana arebe uwo yakwinginga kugira ngo tumenye uko ibyanyu byabagendekeye bibaye ngombwa mwashaka uko muvugana n'ijwi rya Amerika cyangwa uwabagerezaho ubutumwa hari amahirwe menshi yuko abantu benshi bumva ijwi rya Amerika ataburamo n'umwe wemera kubafasha kubasha kugezayo ubutumwa bwanyu
Madame Beatrice Mukamuri ndwa ndagushimiye cyane kandi ngukomeza ngushimiye kano kanya wahaye ijwi rya Amerika no kuba utwizera tuzakomeza tugutumire muri kino kiganiro tugufasha uko dushoboye gushaka abo bana bawe
urakoze cyane Venuste nanjye nanezerewe ubwo ni byo kubashimira kubera ko ubutumwa nk'ubu ngubu baravuga mu Kinyarwanda ngo uwanga gutengura tuba mukuru ubwo mu maradiyo yumva n'abanyarwanda ndahamya nkomeje kwiri mu zumvikana cyane ubutumwa bugeze aho bwari bukwiye kugera urakoze
Agasaro Kaburaga.
atabonetse.
Agasaro Kaburaga kabonetse hashize imyaka 29 Festo gatarabibwa utuye mu cyahoze ari komini Nyabisindu mu mudugudu wa Kigarama atandukanye n'umwana we Marceline Kamunazi dore ubutumwa yampaye asaba kuza umuhera umukobwa we ndamutse mubonye
nuko muhumuriza ukamubwira ko abagiye be bagihari ndetse n'abavandimwe bahari turamukunda byo birarenga kandi nawe ukubwiye yuko namwisigaye nyogokuru kandi nyogokuru yarankundaga mbona ko n'uwo mwana rero atagomba iryo zina ritagomba kugenda gutyo gusa nanjye mwisigaye nyogokuru yarankundaga nanjye umwana ndamukunda
nyuma y'amezi arenga abiri mushaka naramubonye nk'uko nabibasezeranije mutega amatwi ikiganiro twagiranye mumfashe kumwakira
alo
Allô?
Oui.
Mbese ni wowe Marceline Kamunazi?
Oui, mais
ça fait longtemps. Ariko, kandi nti nishimwa
onita Ninde tuvugana?
Marceline François?
Marceline François?
Effectivement, je pense.
Ninde koko, ndezi la Kamunazi ryari ryanje.
Murakoze nitwa Venuste Nshimiyimana, mpamagaye ndi kuri radio Ijwi rya Amerika. Mbahamagaye kubera ko mfite ubutumwa nshaka kubagezaho. Ngufitiye ubutumwa nahawe n'ababyeyi bawe bari mu Rwanda.
Ababyeyi banjye?
Yego, ababyeyi bawe.
J'ai été adopté.
Ariko nabonye abandi babyeyi nkiri muto.
Donc j'ai plus de tout nouvelle.
Niyo mpamvu nta makuru ufite.
Nta makuru ufite y'ababyeyi bawe?
Ben, j'ai des parents ici.
Ababyeyi hano mu Bubiligi.
Ufite ababyeyi mu Bubiligi, ariko ufite n'ababyeyi bandi mu Rwanda. Mbese wari uzi ko ufite ababyeyi mu Rwanda?
Oui, je sais que je suis né au Rwanda, oui.
Comme mes
parents.
Je suis adopté de là-bas. Papa wawe waduhaye uburenganzira bwo kumufasha kugushaka yitwa Festo Gatarabibwa yatubwiye ko yaguhaye umuntu wari Gatagara mu kigo gifasha abana bafite ubumuga kubera ko yizeraga ko wakwiga umwuga wazagufasha mu buzima kandi ko kuva yakujyana akagusigayo atigeze yongera kumenya amakuru yawe.
Moi j'étais aux Érythrines.
Ariko jewe nari mu kigo cya Érythrines.
Ariko yatubwiye ko atariho yifuzaga kukujyana. Yari yifuje ko wajya mu kigo cyakira abana bafite ubumuga kigatagara kubera ko niko yabimbwiye ngo wari ufite ubumuga ku kiganza cy'ibumoso ariko nyihanganire kukubaza byinshi. Wambwira niba ari wowe rwose Kamunazi nashakaga kandi maze kukubwira ibimuranga ku mubiri.
Oui, j'ai effectivement une
absence congénitale. Nibyo, ubumuga ku kiganza cy'umuntu. Uko navukanye
n'umukecuru.
Nari mfite izina rya papa n'irya mama. Ayo mazina huye n'ayo wambwiye. Kamunazi rero ni izina ryanjye bwite nitwaga igihe nagereye mu Bubiligi.
Kamunazi est mon nom de famille avec lequel je suis arrivé en Belgique. Oui.
Uko bivuze rero ndemeza ko uri umukobwa wa Festo Gatarabibwa utuye mu Rwanda. Umubyeyi umaze imyaka 29 ashaka kumenya aho uherereye. Uzakirana ibyishimo kukiriho. N'ibyishimo bikomeye pe.
Ufu, parce que
ndarenga
En fait, on m'a toujours dit le contraire. Je sais pas, au fond, moi, j'étais toujours vivant.
Kubera ko bakubwiraga ko bashobora kuba barapfuye
like en fait à cause du génocide
de yasubiriyemo kenshi uko ari we kugende bwe wibaza ikigo cyagatagara niba cyakwakira kugira ngo uje kwiga umwuga kandi ko yasubiyeyo agiye kugusura ko icyo gihari bwo yabwiwe ko wagiye mu Bubiligi ugahabwa abandi babyeyi bashya
safe
uko biri birashimishije cyane
wow.
Parce que c'est un homme courageux.
Et je suis en bonne santé.
Mais je n'ai pas.
C'est.
À Bruguay.
Quelle chance.
La magie.
Après. Autant d'années.
Mais non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ce genre de mots. C'est ma cour, mais en haï.
Et. Donc en fait.
Mais non, c'est. Il va me donner. On va gagner un homme.
Nibyo mvugana kenshi na papa wawe kubera ko yaramfashije cyane kugira ngo nshobore kukugeraho uzi ko yari yarambwiye ati rwose nubona umukobwa wanjye uzamubwire ko mukunda kandi ko atari genye n'umukunda ko twese tumukunda ndakubwiza ukuri ntewishema no kuba nshohoje ubutumwa papa wawe aragukunda cyane kandi umuryango wawe wose uragukunda. Yego ubutumwa bwawe nzabutanga.
Bameze
neza cyane rwose nta kibazo bafite cy'ubuzima na mama wawe turavugana ameze neza n'abavandimwe bawe turavugana bose bameze neza yego ufite abavandimwe ndumva ufite basaza bawe batatu bakuru bawe babiri na murumuna wawe umwe
oui
ugomba kuba uri wa kane mu bana barindwi
donc tout le monde a survécu
ku bushake bw'Imana bararukutse igitangaza
quelqu'un me bénit là au dessus
Imana iri mu ijuru
En tout cas, tout grand merci.
C'est du renouveau en fait.
que je les aime beaucoup et que je me réjouis vraiment
de pouvoir
Je suis fière et honorée de faire partie de cette famille pour qui je n'ai aucun reproche, surtout pour mon papa.
Je n'en veux
pas du tout.
Nahano kwijwi rya Amerika dufite ibyishimo n'ishema ryo kuba tubaye umuhuza n'ibyishimo kubana bose bashakisha ababyeyi batandukanye nabo no kubabyeyi bose bo mu isi bashakisha abana babo ubutumwa umpaye nzabushyikiriza ababyeyi bawe naho ubutaha
merci beaucoup
ndagushimiye cyane
Je pense qu'il y aura pas mal d'enfants qui auront besoin de
vous.
Nimwebwe dukorera murakoze mugira umugoroba mwiza.
Bonne soirée.
Umugoroba mwiza.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Nkuko umugani w'ikinyarwanda ubivuga ngo uwanga gutenguha atuma mukuru nahise mpamagara Festo gatarabibwa ndetse n'umufasha we mbabwira ko nabonye umwana wawo
Hello
Wi oui, ni muzehe gatarabibwa
Yego
Muzehe gatarabibwa wiriweho ni Venuste Nshimimana hano ku ijwi rya Amerika
Niwe neza
Wiriwe ubutumwa wari wampaye nagira ngo nkubwire ko nabusohoje nari ngufitiye inkuru nziza
Nukuri rwose utegamata
nari ngufitiye inkuru nziza umwana wawe Kamunazi Marceline naramubonye
Nukuri rwose ntashimye rwose pamwe
n'umuntu Yego
Neza rwose
Uziko wari wambwiye ngo nimubona nzamubwire ko umukunda narabimubwiye nawe arambwira ngo arabakunda cyane.
Imana ishimwe cyane rwose kumukunda zo ndamukunda kuba nongeye kumwumva n'ibikomeye cyane n'umva ko yabona.
None uwo mufasha wawe nyina umubyara ari hafi kugira ngo nawe umumpe mubwire iyo nkuru.
Umufasha wanjye rwose mukasa kamara Alfonso nari nawe nyina w'umwana turi rwose reka muguhe
Murakoze.
Yego ndakumva.
Amakuru yanyu umubyeyi?
Byashimimana rwose.
Nagira ngo mbabwire ko umukobwa wanyu Marceline mwari mwasabye kubafasha gushakisha namubonye arabasuhuza ameze neza.
Yego mani wabikirwa rwose yafashe kwishimana natwe.
Muzehe gatarabibwa umukobwa wawe Marceline yambwiye yuko yifuza kuzababona mukaganira
nuko rwose natwe tuzabyifuza
ngaho rero mukomere kandi mugire umunsi mwiza
umva nyakubahwa rwose mugize neza namwe mukomere kandi Imana mukomeze kuba mu ruhande rwanyu njye nagira ngo munyeme akanya gatoya nshimire ibyo bya Amerika byadufashije muri iki gikorwa cyo gushakisha Imana kugeza tumubonye
Urakoze nawe kandi umunsi mwiza.
Nuko rwose kuri twese umunsi mwiza.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Mu kiganiro gitaha nzahuza Marceline Kamunazi n'ababyeyi be n'umuryango we abantu bose bamfashije kumugeraho barimo maître médiatrice Noé Namuha Marie Aimable umurerwa n'abandi batashatse ko mbavuga amazina mwese abafite umutima wa kimuntu n'uwa kibyeyi mwese abafite amakuru kuri Emmanuel Uwimana Lucie Ngabire Alain Flavien Mudacumura Nade Jouasse Rwagasana na Aline Ngwino Ndebe ni muyaduhe agasaro kaburaga mudufashe kugashaka hamwe na Carole Gusberg ungira inama muri iki kiganiro mbifurije amahoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
agasaro kaburaga
Agasaro kaburaga
Agasaro kaburaga
Agasaro kaburaga